Adekitengule chibira shi National Forest Authority chirikuwa kakondi kawabi basatu kechisa turude nga bano abadde basu tule misambu kunguru nebajubu kajanobu kadebo nsimbi kubasubuzi bama andane bila ribiva mbibira kunguru nene zifurume chivuga chigiri doko emu lugu nyo kufa kuba antaba uwele koko baya iba na abadde bifura wakazi wechitengule chenefe na ule kawai milize biduke bieti sama andaye mbao nebila kusuburo kuba bako sente kunguru okulu uwe guru Masaka Jinjana Iwalala. Akati abakulu mchitongole chino bako zebikwe kwe toka karanga abaliko abayore duwa ebombo kaluri wabadeba imirize biduka nga bageza kukubisaba sente. Sergeant Andrew Sechanzi ononga yabade ya kulira mwente katekeno ye nga muna maje adembi ambalo bia ichin na maje weyategede nga mugude mbufu na alinye mtoka ni ijawo na ateba ne okulirusha muzi ne Adam Sharif aba abadde mu kakoti ake kitongole ekibibira kyNFA bageza kudukuduka naye abataayiza. Aldon Walukamba ayogera ekitongole kyebibira ategeezezza nti okukwata bakwata rasuka 23 nga badde beteeka mu ky'okukwasanga amateeka mu bitundu by'eggwanga ebyenjala okudu lw'ekitongole kyebibira.
Ebikola bino ebyobumenyi bw'amateeka bibadde bigenda mu maaso n'okwonoona erinnya erya ekitongole ekitwala okuuma ebibira bya gavumenti mu Uganda awamu n'erinnya lya gavumenti eri abantu abettanira okuuma ebibira bino wamu n'okugula n'okutuusa ku bantu ebintu ebiva mu bibira nga bamaze obbisasulira n'okufuna layisensi mu bulambulukufu. Kati kyetaagisa ffenna ng'abannayuganda tukwatire wamu okulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno kubanga wekituuse nti omuntu asobola okufuna emmundu ya gavumenti kwesa ne uniform yaba kuumi beddembe ya government okunyaga bannayuganda kino kyetaagisa tukwatire wamu tulwanyise obumenyi bw'amateeka buno buleme genda mu maaso.